SMG.
Toka tare moja mpaka leo ilikuwa kama mwaka. Ile siku ya mshahara tayari imefika. Hata kazini sikai sana leo na wai kutoka. Mana kulipa madeni yangu leo na uwagigwa. Leo nitatamba huko mtani mpaka watakasirika. Najua mimi na wanangu leo tutatoka. Leo nyumbani sikai sana mana nitaboeka. Kama ni chupa huko ba leo zitahesabika.
Alalalala, leo mshahara. Nimepata mshahara. Leo mshahara. Nimepata mshahara.
We go put it down, 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 down. To the witty bounce, 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 bounce. We go put it down. To the witty bounce.
Na, 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 na. Na, 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 na.
Kimeumana leo, na mtonyo mwingi kwenye wallet. Usilete moja mudumu embushusha bucket. Vichanganyio na isijingi kwenye basket. Mekodisha na mabodgat na gopa mtani target. Diplomasia, mshara, mingia. Meno yote nje na changia, ditanzia. Ok, keshi, kishia, akuda kukimbia. Ofu ya nini na nakadia kuchanjia. Nosema ni jenga cheni leo ni wapesiri. Nimenunua kiwanja, nimemua kujenga mwili. Na mna unidae mbupigeni simu faster. Mana nsipalipa leo ni mpaka mwezi.
Yapo kidogo simu ingi unalitosha.
Leo mshahara. Nimepata mshahara. Leo mshahara. Nimepata mshahara.
We go put it down, 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 down. To the witty bounce, 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 bounce. We go put it down. To the witty bounce.
Na, 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 na. Na, 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 na.
SMG.
La 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 la.